Exclusive from ZDXPromise.com.
One time.
Baga nigga pule.
626 mukamba pali ine. Just cause nimi chilani mapine. Ni a fake ya ucha ya my idea. It's better wani konka na kupasa idea. You want me to form onga number after 3. Advise mundu wanga ni for free. Funa pali ponse ne nizinkala town. Nisale kumunzi mwe muende mtown. Monga ndiyo zeba pika ene mpaka nikapule. Nikamdeke na ene monga dan pule. Napweza po advice ni mahala. Mafuna kuinigwe sapati wala. Ni afeke mucha ya nikamwala. Next song ni chaira kulibala.
Niziwa wani zonda ni wambini. But you never let me down. Niziwa wani zonda ni wambini. But you never let me down. Nishitira kumo on. Mo on. Nishitira kumo on. Mpaka nikafike. Nishitira kumo on. Mo on. Nishitira kumo on. Baga nigga pule.
Apalomba ne yasiwa matifaisia. Kuti matifaisia nuyose ni ajeras. Mwe oche mufuna nchakuti neo nisalute pasokoro. Nika chita chintu mkuti ai kuchita teti ai. Weza funika kutuwa shita teti. Choni nga chakuti neo nifuwa ule vitu vipi. Kwa malomba na kuziwa ni chaminichara chemwala vila kuticho teti ai. Chanichara ndichanu chitangako kutichukuwawe. Vitu vibalansi. Chikuwa cha mfuna mfuna lini kutineo nuze basokoro.
Niziwa wanizonda ni wambini.
Nuzi oti mwini sonda ni mwanyi.
Nebale mida. Niziwa wanizonda ni wambini.
Konga munga kwishiri ni zimu.
Nebale mida. Nishitira kumo.
Munga nipone shirina.
Mo. Nishitira kumo.
Zino nisipisa chere mwanyi.
Baka nikafike. Nishitira kumo. Mo.
Chukai kani miyoze. Bobo Mustang, let's go. Olo muni zonde imwe wadani wanga. Mind your business not be mubanga. Olo muni bloke ni chitila kumo. Get out TV wadani na mikana ine no. Vose munga chite ni malosi ise winiche. Tinakoma loko tinakoma ni kere keche. Mwavimba tadu vese tavimba tahaso. Tinavala madu then nitasegula maso. Vose munga kambe sinimvera ine ta. Apa no sininga name na mifaka ni kuwaya. Wenango mutipangira na milandu za boza. So that timu ide kuna ndalama yeti pesa. Niri mu mahaso ya mahaso ya mahasera. Get out the imba let's soap soon.
Is the one is on the never be
two boys,
but you never let me down. Is the one is on the never be, but you never let me down. Nishitira kumo on, mo on. Nishitira kumo on, mpaka nikafike. Nishitira kumo on, mo on. Nishitira kumo on, mpaka nikapule.
Yes, yeah, Odin, you come on a manager. I see you, David Bale, you're a chabon. Sam Bloom, by Kale Music.
Thanks for downloading from ZHitsPromise.com.
Yellow G, I see you. Dakuona Nzanga Wanga.